mel badana haruma badana quraan saar ho baydo dhati halmari afmada taawka is oo bahay malaab madanayna oo soo fiyaana hado
abu ibrahim mahmud wali bay mudde ku jirna kuri us dhali oo 20 jare ka asana maskanta lagu ku jira wali bana ka nool yaa degmada bardaale ee gobolka bay abu ibrahim mahmud ee sheeg in uu soo bi waray dadaal shihay balse uu dadaalkiisa wali afmadan kelna kureeshi waanu sanbaahay in bulshada muslimiinta garabka siyaan sidi uu saafmaadka helay lahay kureeshay
walaalyaal mar baan anti muslimiinta aga alo tawheed dalki dibi dimeel biyo roogan unugu uu jirin maskanta lu ku haye meel badan haruma badan quraan saar ho baydo dhati halmari afmada taawka is oo bahay malaab madanayna oo soo fiyaana hado meelo qaraabada meeli jirto bombahdo isku horrada fadhi la rooro hayna mihi lan ku markan titis daween baahana
hadii uu sahay sidii lahay dhul xoola gadan lahay suu saafmaadan heli kureeshay balse walba mahaysada siduu seeriya abu ibrahim mahmud
guru magaba beer magaba bar magaba markuu lagu ojisi muslimiinta laba meeli roog boqolto meel farta quraanka aayadooda adeeyo intii dhinyaha ka salaame salaanka bacda inay taa kulan in suu biyo baahana bida baahana furaag siyeed sagaal siyeed ewir sidii ewir iskor saariyan hoguud isamteel
sidoo kale aadan dhalli kureeka ku jirin maskanta hooyo iyo odaysha la wada dhaboon jiridiisa iyo dhinishe bulshada ku eesatay in walaal garab istaaga la muujiyey
tani markadaani ilaahay muqaadiriis 20 jeer kaano amkaan in shaqay fadhiyar roob dadu yima ana muqaadir ali ka dheedi ilaahay aafimaad ku hadaan in gargaar ummato nabi muhammad min gargaarta yaan baahanna
20 jir sheena ku jirin maqabsada koran hoole kala oo waliba waqti shayo shaqada naga tek warqabowka iyo ilaaliyowka quraysho hadda se waliba dad mudan in la gurmada.